mudaxileedka labaad ee Trump iyo duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ma korbay u qaadaysaa ammaanka mise waxay sii kordhinaysaa khilaafka? Waa ibafurka warbixin uu soo gudbiyey Machadka Hoon International Institute for Strategic Studies oo sameeyay cilmi baarisyo madax bannaan islamarkaana falanqeeya arrimaha amniga, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan Bariga Afrika. Fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Warbixintan oo salka ku haysa daraasadda uu machadkani sameeyey ayaa ugu horreyn ka sheekaysay marxaladihii ay soo mareen howlgallada muddada ka badan 30 sano ee uu Mareykanku ka waday dalka Soomaaliya iyo jabkii gaaray 1993 oo ay warbixintu ku sifaysay inay ahayd musiibadii ciidamada Mareykanka ku sanduulaysay inay dib uga gurtaan Soomaaliya. Muddadaasi wixii ka dambeeyey howlgallada Mareykanka waxay u badnaayeen duqeynta diyaaradaha ee sii xoogaystay mudaxileedkii hore ee Donald Trump, waxaana taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM uu fuliyey in ka badan 200 oo weerar intii u dhexaysay 2017 ilaa 2022, kuwaasoo 3 jeer ka badan ayay tiri warbixintu. Isu geynta wadarta guud ee duqeymihii ay fuliyeen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ee Bush, Obama iyo Biden. Macahadku waxa uu sheegay in Amnesty International ay diiwaan gelisay kiisas badan oo ku saabsan dad darayay oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weeraradaas, taasoo kor u qaaday walwalka ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah waxa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee bani aadamnimada. Inkastoo la doonayay in weeraradaasi lagu wiiqo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, haddana weli lama hubo waxtarka hubkan, sida laga soo xigtay xarunta Afrika ee daraasaadka istaraatiijiga. Taas beddelkeedana waxay warbixintu sheegtay in 710% ay kor u kaceen howlgallada ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee 2020-ka. Machadku waxa uu sidoo kale xusay in ku tiirsanaanta duqeymaha cirka ay sii xumaysay caqabadaha amni iyo walaaca bani aadamnimo ee ka jira gobolka, iyadoo taasi ay dheertahay soo noqoshada awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taasoo Joe Biden ku qasabtay inuu dib u soo celiyo 500 askari oo Mareykan ah. Warbixintu waxay soo hadal qaaday soo laabashada Donald Trump, iyadoo su'aal gelisay waxa ka dhalan kara dib u cusboonaysiinta howlgallada military ee uu Mareykanku ka wada Soomaaliya, oo ay sheegtay in mustaqbalka dhow ay saameyn ku yeelan karta xasiloonida gobolka iyo xaaladaha bani aadamnimada. Waxaa kale oo ay warbixintu ka dhawaajisay inay jiraan walaacyo laga qabo in xoojinta duqeymaha cirka ee Mareykanka ay ka dhalan karaan weeraro argoosi ah oo ka imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo suuragal ah inay sii kordhiso qulqulatooyinka colaadaha hareeyay gobolka. Intaa waxaa sii dheer ayay tiri warbixintu in ururada bani aadamnimada ay walaac xoogan ka muujiyeen xeeladaha military ee gardarrada ah, oo ay sheegeen inay horseedi karaan dhaawacyo iyo barakac dheeraad ah oo ku yimaada dadka rayidka ah. Warbixinta waxa ay kaloo ka dhawaajisay in Mareykanku uu ku guuldareystay duulaanadii iyo faragelintii 10-eeyada sano uu ku hayay dalka Soomaaliya. Taa beddelkeedana waxaa caddaatay baytiri adkaysiga ay muujiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo la qabsanaya xeeladahooda isla markaana ilaashanaya habsocodka howlgalladooda shaqo ee xoogan. Mudaxileedkii hore ee Donald Trump ayay warbixintu tusaale u soo qaadatay. Waxa ay sheegtay in xilligaasi uu Mareykanku si weyn u kordhiyey howlgalladiisa military, balse dhammaantood ay ku soo idlaadeen hal bacaad lagu lisay. Machadka Hoon International Institute for Strategic Studies ayaa isagoo sii lafaguraya warbixintiisan waxa uu sidoo kale carrabaabay in Mareykanka iyo xulafadiisa midkood horumar la taaban kara aanu ka gaarin duqeymihii cirka iyo maalgelintii barbar socotay ee ka dhanka ahaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu dambeyntii machadku waxa uu hoosta ka xariiqay sida loogu guuldareystay howlgalladii military ee muddada badan ka socday Soomaaliya, waxaana gunaanadka cilmi baaristiisan uu ku taliyey isla markaana uu tilmaamay in xalka lagu gaari karo oo kaliya qaab siyaasadeed oo ka maran awood ciidan.